Isaiah 40 verse 1. Tutuzani nibatutuza abantu bami, usho uNkulunkulu wenu. Verse 2. Qungani iJerusalema isibindi, nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile, nokuthi buhlanguliwe ububi balo ngokuba lamkeliswe esandleni sikaJehova ngokuphindiweyo ngazo zonke izono zalo. Verse 3. Izwi liyamemeza lithi, lungisani ehlane indlela kaJehova, nihlelembe oqwathulweni umgaqo kaNkulunkulu wethu. Verse 4. Zonke izigodi ziyaphakanyiswa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, amagebhugebhu ayakuhlelenjwa, nemigoxigoxi iyakuba yithafa. Verse 5. Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa, yonke inyama ikubone kanye kanye, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Verse 6. Izwi liyakhuluma lithi, memeza, ngathi ngiyakumemezani na? Inyama yonke engutshani, bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Verse 7. Utshani buyabuna, imbali yavuthuluka, ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho, impela abantu bangutshani. Verse 8. Utshani buyabuna, imbali yavuthuluka, kepha izwi kaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Verse 9. Kuphukela entabeni ende wena Siyoni, obika ukujabulisayo, phakamise ngamandla izwi lakho. Wena Jerusalema, obika ukujabulisayo, uliphakamise ungesabi, usho emizini yakwaJuda ukuthi, bekani, nangu uNkulunkulu wenu. Verse 10. Bekani iNkosi uJehova iyeza ngamandla, ingalo yayo yakumbuyisela. Bekani umvuzo wayo inawo, inkokhelo yayo iphambi kwayo. Verse 11. Iyakwalusa umhlambi wayo njengomalusi, ibutha amawundlu ngemikhono yayo, iwagone esifubeni sayo, ihole kahle izindlezane. Verse 12. Kubani olinganisa amanzi ngentende yesandla sakhe, walinganisa izulu ngeminwe eluliweyo, wahlanganisa uthuli esilinganisweni, walinganisa izintaba ngezinkalo, namagquma ngezisindo na. Verse 13. Kubani oqondisile umoya kaJehova, wamfundisa ngumluleki wakhe na. Verse 14. Walulekana nobani waze wamqondisa, wamfundisa indlela yokwahlulela, wamnika ukwazi, wamazisa indlela yokuqonda na. Verse 15. Bheka, izizwe zinjengethonsi kwasesitsheni, zibalwa njengothulu esilinganiso. Bheka iziqhingi uyaziphakamisa njengothulu olucolekileyo. Verse 16. Ilibanona lanele ukubaswa, nezilwane zalo azanele ukuba zibe ngumnikelo wokushiswa. Verse 17. Zonke izizwe zinjengento engelutho phambi kwakhe, zibalwa njengokungelutho nokuyize kuye. Verse 18. Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani, nimlinganise namuphi umfanekiso na? Verse 19. Yisithombe yini esibunjiwe, yisisebenzi sanamekwa ngegolide ngumkhandi, sancibilikiselwa amaketanga esiliva na? Verse 20. Ompofu kunokuba anikele ngomnikelo onjalo, uyakhetha umuthi ongaboliyo, azifunele isisebenzi esihlakaniphileyo ukuba simise isithombe esibaziweyo esingenakuzanyazanyiswa. Verse 21. Anazi yini, anizwa yini, anitshelwanga yini kwasekuqaleni, aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba na? Verse 22. Nguyo hlezi esiyengelezeni somhlaba, abakhile kuwo banjengezintethe, noweneka izulu njengendwangu, alelule njengetende ukuba kuhlale kulo. Verse 23. Nowenza izikhulu zibe yinto engelutho, nabahlulela ukuba babe yize. Verse 24. Yebo,
banele ukutshalwa nje, yebo, banele ukuhlanyelwa nje, yebo, isiqu sanele ukugxila nje emhlabathini, ebese phephetha kubo babune, isivunguvungu sibasuse njengamabibi. Verse 25, niyakungifanisa nobani ukuba ngifane naye, usho ongcwele. Verse 26, phamselana amehlo enu phezulu nibone, ngubani odalile lezo zinto na? Nguye okhipha ibandla lazo ngezibalo, abize zonke ngamagama, ngobuningi bamandla akhe nangobukhulu bezikhwepha zakhe, ayisilali neyodwa.
Verse 27, usholoni wena Jakobe, ukhulumelani wena Israyeli ukuthi, indlela yami sithekile kuJehova, ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami na?
Verse 28, awazi yini, awuzwanga na, uJehova uNkulunkulu ongunaphakade, udalile emkhawulo yomhlaba, akaphela amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphenywa. Verse 29, nguye umupha oyethileyo amandla, nokungenamandla uyandisa isikhwepha. Verse 30, izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale, nabasha bawa nokuwa. Verse 31, kepha abamethemba uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla.